najimsafi.com.
Chumi and then anguka nayo shake nyash kam tungi ya supu alafu tupa mguu juu kitu itaki nguvu mdogo juu ya mjulu spendi lenza ngoda juu ya dress kam tu kam vibe wangazoza nothing less fun fool niko na magun uko na mabajo naza washa kitu tusikize kimwaki
ana I gonna when I like ana I gonna when I like Anaileta juu, anaiweka chini, anaileta juu, anaiweka chini, ana igonyo vena like, ana igonyo vena like, anaileta juu, anaiweka chini, anaileta juu, anaiweka chini,
juu chini, juu chini, juu chini, juu chini, hapo tu, juu chini, juu chini, juu chini, juu chini. Okay, kijana.
Alafu ilete juu, juu kasile. Move nyash filu kule 2 grand quickly. Session ya bendova na na look bad rhythms. Poa kani snack na kachuka biscuit. Malifisa, inakimbizwa. Neze izika, wakilisha. Juu na chini kama siso. Dubai kikubamba toa panga kata shingo.
Ana igonyo vena like. Ana igonyo vena like. Anaileta juu, anaiweka chini, anaileta juu, anaiweka chini, ana igonyo vena like, ana igonyo vena like, anaileta juu, anaiweka chini, anaileta juu, anaiweka chini, ana igonyo vena like, ana igonyo vena like, anaileta juu, anaiweka chini, anaileta juu, anaiweka chini, ana igonyo vena like, ana igonyo vena like. Anaileta juu, anaiweka chini, anaileta juu, anaiweka chini. Ana igonyo vena like. Ana igonyo vena like. Anaileta juu.